Abakirizo lunako olwalero bakedde mu kanisa ne kereziya gye basinziza okujjukira abajulizi ba Uganda abafiirira eddiini nga bafiira Namugongo, nga ku mulundi guno abantu balubatu ddala bagenda okukirizibwa e Namugongo olw'okwetangira ekirwadde ekya Ebola. Omwaka guno omukulembeze wa Uganda General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa yayimiriza ebikujjuko eby'okujjukira olunaku lw'abajulizi olubaawo buli nga 3 ogw'omukaaga oluvannyuma lw'okubalukawo kw'ekirwadde ekya Ebola ku muliraano Congo, era n'abalamazi abaali batandise okutambula okwolekera Namugongo n'abalagira baddeyo gye bava. Bwana mukulu we Namugongo Reverend Father Vincent Lubega bw'abadde ayogerako ne radio y'embuga Kyabasa Mujugumiza Gwanga ategeezezza nti olunaku olwaleero bagenda kubeera ne misa 5 nambirira, era nga buli kitambiro kya misa kigenda kwetabwamu abantu 40.
Yene etwala abantu nga 10 atuyinza okutuuza nga abantu nga 40 olukumi n'osalako n'otukabina olabira ddala nti ennamba eyo ntereevu ate misa bweggwa era ffenna tujja kuyita mu mulyango ogumu okufuluma okugenda, abalala abajja okwegayirira bayite walala ate nga bonna bakebeddwa era nga ne temperature n'okunaaba mu ngalo byonna bikoleddwa, era bwe banaabeera mu kereziya munda tebajja kubeera interaction kwetawulatawula.
Reverend Father Vincent Lubega yayongeddeko nti abantu bonna nga tebannayita ku geeti ey'ekiggwa bagenda kusooka kuyisibwa mu mitendera gyonna egitangira okusaasaana kwa Ebola.
Kwataganyiza ne polisi n'ab'ebyobulamu okulaba nti amateeka gonna n'endagirira yonna pulezidenti gyeyatulagiridde tugituukiriza. Okwegayirira kwa Namugongo si kwe kwegayirira kwa bulijjo, buli gensi yonna Uganda yonna ekuŋŋaanira wano kaakati nga bwe twasabibwa Ssaabasumba paalisi buli omu esomera waayo. Ate ne Namugongo tulina ebisomesa, ebisomesa abaabiri mu bisomesa bajja kusomera gye babeera, abasomesa n'abanajja wano be tulinze okulaba nti tubalambika bulungi era nga tugoberera amateeka gonna.
Ku geeti mugenda okulaba tusaddewo okunaaba mu ngalo, tulina sanitizer, tulina abasawo abagenda okubeerawo nga bapima temperature.
Ate ku ludda olw'ekkanisa ya Uganda enkulu abantu 12 bokka be bakkiriziddwa ssaabadinkoni ow'ekkanisa ye Namugongo Reverend Kanoni Michael Oswa Center mu Mwesigye, era ng'ono agambye nti abantu 2 bokka bakkiriziddwa ku kiggwa ky'ekkanisa ya Uganda e Nakiyanja be bokka abayitiddwa nga be bagenda okukkirizibwa mu kusinza kuno.
The majority of the populace were being informed to be very very observant and will be following the service on the social media and can also watch on various TVs that we have. Name it, it is going to be telecast but not coming here in person. That is a humble request. Don't get annoyed because they are going to bar you from entering here, not because they want you not to come but because of the fear of contracting the deadly disease which is Ebola.